exclusive from solarclear.ng.
Mapenzi yanakupa pao, nipatie intention, siruki ushanivunja mbao. Umenigea dozi, umezidisha dozi, nimetepeta dama jozi, dama jozi. We gon' spend life. Umenigea dozi, umenipa dozi, nimetepeta dama jozi, dama jozi. Let's have good life. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mimi. Take it when I'm in me. You take it when I'm in me, love. You take it when I'm in me, mama, love.
Koloni mata mfuna sambe shawe ocean breeze CSR coast mata mtelenga approach mata exaka yeka poti mata tokipe goli shawo moye kenye na rope.
Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mia, mia, mia. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, love. Take it when I'm in me, mama.
Cause I'm tolo, I'm a dollar. Say take over. Mzimba wako we Coca-Cola, babe. We Coca-Cola. Cause I'm tolo, I'm a dollar. Say take over. Mzimba wako we Coca-Cola, babe. We Coca-Cola. Ama inya inya. Zokutengela ama inya inya. Ipate tula, kistenge nga mayure ngila nitale. Ama inya inya, soktenge la mayinya inya. Ipate tula, kistenge nga mayure ngila nitale.
Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mia, mia, mia. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, love. Take it when I'm in me, man.
More music from solarclear.ng.